നീ പെട്ടെന്ന്
kama
maziwa kumbe ni joy nje kondo ila ndani joy na skuizi na kwenda kama bedui ata toke kutana viwanja
jifanye kama uni joy kama uni joy
jifanye kama uni
joy kama uni joy
jifanye kama
uni joy
utashanga utashanga Moza kusina mabawa ila napa Mundo wa papa pa kita kita Kovu kidogo ushajiona shuja Nasema go go go
Ale ale ale
Pata burudani zaje
mtoto tandali
Nasema go go go
Ale ale ale
Pata burudani zaje
mtoto tandali
Kama maziwa kume nitoe Nje kondo ila ndani choe Na skuzi na kwenda kama bidui
Jifanye kama unijui Kama unijui
Jifanye kama
unijui Kama unijui
Jifanye kama unijui Nipe tena
Jiwasali
Nipe tena Siali leta michezo kunifatilia
Kakanyaga
Misumari, vidonda meumia
Kakanyaga mdudu kakosea jia
Sasikia, kinachofatia Mamivya kichambonga kuna kukusaidia Angalia, kwenye idunia Ata ukikunja, mungu ndo engineer Nasema go, go, go
Ale, ale, ale
Pata burudani zaje,
mtoto tandali
Nasema go, go, go